I'm not from Kenya or Uganda or USA. Hey, listen, punguza punguza kushika simu, utakuja ufe na pressure. Mimi mwenzio mtamchumbani, ndo maana namuendesha. I'm also pretty, so tulia, punguza mapepe. Mume ni wako, akiwa kwako, kwangu ni. So this is why, in the middle of the night, his phone is ringi 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 rangarai. This is why, hakunambia good night, that's why I call it, call it, call him back. Zuchu, I have an answer for you. And...